Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midan alalbar sappo tati lewru mai hitan 2026. Sakrabe mi andina mon tan wiile julde le yende kan wondi landinere le wuni belbe an wondi landinere dun wodire le ngallure bamako do tawede tiddalaji yogaji kan wondi matede fu. Wakati wulare min goni fedde min noddirta CNDH kan ko narda kan ko be lidi amen di tinno fiya dabreji di waifu yellana buita adadu himbe nangabe le cuudi kasuji amen di sakara bun sambe kawaruji di min jogonam kiket hande bismillah modam hedale min julde la yande ka ana wadda min sanne ha himbe landinobe dum le gallure bomako do ka hewa sanne hitande hikka sabi tiddalla o dabaji di do woni bali fayoto kolantereji kiwdi goddi kasane himbe hasindine mudum ka fanditi sanne le lumoji dum latke sababu beydude cuguji de fa jabbito fa kemen famtare kede Ousmane Ali Bouni
bomako do hawde sottobe bali anatidi fayoto hono dubi yabbedi hono o wattu goto se lay yabadeke men jile ke nokuje kiwde le gallure de fadame hawrude e goto ana sotto bali mudum le daade hamdallahi say demil kanko himbe nayon wobbe o suko jokkolle cotto bali wolti wiide caddele ana kewi hikka e sottugol bali
dina sawu
itude bali le gure de waddude bamako yafa hikka bali kewa waddude du ana tidi arawnin bal goto fu meden gaddiranno dun temme tati e chapande joy yaade temen nay kano hikka kina ita balfu junere sodo anangara ka bali ana pamdi min balandi tugu maji ana war hakunde kunya chapan tati enay yade fa hemere bambara ida jura mpeso ba li region kuchala abirabe hiu bechede ki vide bali ana tidi kano yogabe kibi sode laya jimu en ogorko baro du bi chapan enay brema keita momin kauri jikuro ni para ulti vide wat ilani na jimu nufu ende julde balu ana tidi sana handen kamin mila no wakari goto tanno kunya chapan tati didi woni ko codirmi la yari an yetta allah landaji di fu kawri ka wadi yawaraji kewdi fadda hebude balu edde dun holitinde wide ngure yogaji cuggoji men be dege le wattu cekiti didi dun ko torata sanne sodobe sottobe
diga brigi la yara
li yana tidi o wakati sabi ana fandi ko waddete edi jura mopti li yogaji gonton men codo dun temere jago men codira dun temere jeddi kosam nodirte dam ardo kanye dulima men codo nodum kanu wattu cakidi do wadno minbe biidum wondi e fandude kilo gabu ana sotire temedere tawene malli hemer wonno gabu pamaradu e deke cuggu e min landir be fu dewri wiide fuddingol yawara no haniri dow laawi yogaji buitan tid allaji kewdi e be darta e larmi o be defa hantinar e golleji mudun daranagol denagu
kureji kanko maître muntakatal holliti talatare kenyam wiide subike avocat em yogabe fa wulito yeso sareya yimbel koltabe cikitabe wiide kanyu suuti odo gorko so takke mako halaji peneji be bami odo anya ka ciagal halaji kiwdi jiltinaade do beme ande kesere le nyaloma hande o kolti di wiide kanko maître muntakatal koyde mako anay golleji do woni hippugoji ngadaade fewde leedi amendi noga joy lewru avril bittindum mi holliti on jondo do kabaruji fuddata do fedne noddirta CNDH kanko holliti wiide ana narda kanako be tin no fiya dabereji di waifu yellana buita adadu yimbel langabe le cuudi kasoji le nyaloma hande o sabi wulande ka ana tampina sanne beedo yimbel fa keben famtar anni ko kanko jamoy magasa kanyo woni kayaado kaytaaji kumanidi kanyo woni kumanidi kaytaaji yimbe ngombe le fedde CNDH ne haltan intala ak bilal do fetan Ousmane Ali Bouni
CNDH ko holiti lam o ana hen ko fawido kabaru faradiji on hakke gurdam cellal e dimaku tawde no wulare gonde le cuudi kaso darti e gouvernement o bama dabreji jawnidi do sakkade yan goji hakkeji bibbe adama en le cuudi kaso le o wattu wulare wanda tiddu e lam ko do humani be sariya yewtade sariyaji gondi do hakkeji dudabe le kasoji yalla kewal e ndirgol mum en ana buyto le cuudi kaso ji
population carcérale
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kanyi e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
e kita marde kalsi don hala sarabe amem ko heewi fu haa nyalomo hande o ka marde kalsi mudum wona ko newi feedum holti en mayram kulibali do fetan Ousmane Ali Bouni
caggal duuɓi sappo gollude ley service dow mbarkantako endi maako binta fay ɓuulel gootel walana ɗum ley banque ana waydu hono ɗon sullinamo wattu fuu mo hasindini kalisi ko joggi seeɗa ɗum ɗo ɓamata gonga yogaɓe ana mbiya neɗɗo ne hani wattinde hakkillo e battani muɗum haalde ɗon ɓuuri yaafude diina wadde ɗon sini a ƴeewi ko jiyata ko wooɗi ko woni ley luumoji e yewtereji e wallugol sagiraɓe binta wawana junngo muɗum le o wattu goto kisima o won e keesel muɗum sappoɓel jeenayi arandeji ɗi fuu cakitiraki no moƴƴiri saabe talkaku kañe tawede ley tiɗalaji ley cakite lewru keesel gotel o darni fuu haalaji gooti ɗi o haalata joni gay o memata ɗum fa timmode hitande kanoma andi kanke hoore makko moɓude kalisi yafanamo saabe fanɗugol keɓal sini a tinnike moɓuɗa a hebbina bembal maɗa kawana neɗɗo fuu wawi ɗum fuu ɓuri sini tawi keɓal maɗa fota noon fuu
sakiraɓe ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde fadde jeehe fewi nokku ɗo e seeɗa min garama nantinde on kabaru ma amen mo jogano ɗo hannde ɗo ni magasine amen o leydi amen ndi le ñalawma hannde o cuuɗile koleji janngirɗi dow dowɗi ngala e jeeya laamu o teme ɗiɗi woni le muɗum ɗiɗo cuuɗile koleji ana bisimi toon sukaɓe janngoɓe ko ɓuuri ujunaji capanjoyom eɗɗiɗom yimɓelle jannginoɓe ana wara yimɓelle ujunaji jeɗɗoyom ɗiɗo janndeji gattede cuuɗoyulle koleji ɗi ngala e jeeya laamu o hono wordi le ñalawma hannde o fa keɓen famtare keɗe ko Moussa Mali Sissoko heɓani em dow majjunɗo fettango mawdou Sama Sikou kayemi e hoorem kirijo
wi joko rewjo kabaru jangniɗo privé en jangniɗo dewre kewɗe no teddini jaati sériyaji guuduɗe ɗi bangal muɗum professeur Moussa Tamboura tugguike dow immu gaɗa ɗo heewi hitan 2025 wonande guɓɓal kominiɗo jogola e heeɗintingol kabaru jangniɗo en privé dow dure
jande ne cuuɗile koleji jangguinowo dow dow teme ɗiɗi sappo waɗaɗo muɗum no jababuji ɗe yaltintene en cuuɗile koleji temdere capan jetti e jeenayom woni uttiɗi dame muɗum bindiɗi alamo hannde o eɗi mbara teme ɗiɗi e jeɗɗi gonɗi e saria ɗiɗo cuuɗile koleji sa fecci ɗum becce temdere capan jetti e jeɗɗiɗi ka fuu ana jogui talki jammirɗi ɗiɗi golla sappo e tati wala ɗiɗo talki
so gollirde amak sip cominiɗo alhaali jandeji moƴƴiɗi alhaali jandeji leɗɗe ɗo jangniɗo ɗe holtiwide ne wattana hakkillo sanne kabaru heeƴo golleji ekintingol banggal guɓal scientifique en gollirde nde na hinno ɗum ƴewtagol kala diplome aji ɗi totta wonande jangniɗo duure privé en no holti joko hoorejo guɓɓal Amak Sip professeur Adama Traoré
haadima em ande mi ɓami fa ƴeewa ɗiɗo cuuɗi jangguirɗi dow dow ɗi ngala e jeeya laamu o fa anda hono golleji maɓɓe yarta hoɗum woni ko hani wayitede ɗi hen so heeƴoji jangguinte toɗi ka jaɓanaka diplôme aji ɗiɓe dukkata ɗi
jaɓantake
ka noon fedde jangniɗo privé en jandeji duure mali AEPES holtiwide telaji ɗi yo elle yamirgol diplôme aji ɗi fodde nde woytigue ɓuuri foof tade fi kabaru ɗereji keɗɗana chek el moctar kune neɗɗo AEPES
kabaruji godanɗi ɗiɗo cuuɗiɗi koliji dow dow ɗi ngala e jeeya laamu o ana laaɓi aɗa wawi yaade dow beeme ande kese ɗe tewtoya ɗum yogaɓe ana yaaha kañum en hoore jaati to gollirgal ngal ɓe noddirta direction générale de l' enseignement supérieur fa martaya kumpa banggal muɗum yaltingol yuɓɓo inde ɗiɗo université ngaji fa hollita jamande satu golle muɗum ana taaɗi a tawan so a jiɗɗo fa gaɗa concours joni fa laɗɗa fonctionnaire diplôme mo joguiɗa o université mo janguɗa e muɗum o ana wondi wadde imadaraji fa o jaɓene ina wayittindema torda saabi a tawan jababuji ɗi haltakata fo
kanko dunke jandeji lolliɗo pédagogue Seydou Loi holtiwide laam o no hani jaati sembinde sifa golle haybugol jandeji privé ngaji ɗi yala ekintingol jangnoɓe no feewa
cuuɗi jangguirɗi dow dow kantiɗi han tawen tum yimɓele jangguinoɓe tumɓe du kina tawa ana andani ko jangguinteko programme ngaji kokketeɗi ɗi du tawa ana timine ana hani ko université ngayiɗi teddina ko holliti ele heeƴoji mumen fewde jangguinteɓe
nden no kanko joko hoorejo kabaru jandeji privé en cittini wiide anniyaji ɓamaɗi banggal uddugol jangnirɗe ma ɗum jukkugoji jeeyi wadde ɗum woni ministére cominiɗo jandeji duure e lugunguji science ngaji